saba ikoko kulia kushoto ae. Ndume washa moto joto nani joto ngoma ya kaskito awe. Nalobina lobina lobina
aye ye 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 ye.
Dondosha dondosha niko nyuma
aye ye 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 ye.
Nyunga koleka binda shake it down. Panga katika bumba. Changanya ubongo
bongo
panesha na nyongo
nyongo.
Nipige kizongo
songo
date mie.
Ana nigisa kanigisa kanigisa loketo nigisa 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 mapega nigisa kanigisa kanigisa loketo nigisa 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 mapega. Ana chini 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 chini
chini
wata chini 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 chini
chini.
Binde binde, binde binde. Zili menile vya paka kutoka kwa kona na mbinde. Mishipa ya moyo wangu isijochomoka kuishi nishindwe. Mteko paka kanasa na sumu kalamba maziwa na kupa yeah. Asa unolake la tanga unibedi manganya na sapa sapa yeah.
Mteko niteke, nianguke papaya. Nashuka tufunike, tuonge kihaya.
Tena lalamika, vurugu kinungunika. Shoti tetemeka,
akili zediwe u.
Ane nikisa ka nikisa ka nikisa loketo. Nikisa, nikisa, nikisa mapeka. Nikisa ka nikisa ka nikisa loketo. Nikisa, nikisa, nikisa mapeka. Ana chini, 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 chini.
Chini.
Wata chini, 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 chini.
Chini.
Akepo ningo desade, bakoko basi baloba. Nalingi mosusute, nalingi nangaka kayo.
Ale akawa, usanawa, na beta mbunda. Ale akawa,
usanawa,
na beta mbunda.
Nyata, kota, simba,
Erike Mandala.
Mama loketo, ale kiwono,
Patrick
Mwende
Mamade.
Kota vima, kota, kota, kota antobola.
Roche Bandu,
kota, kota
vima,
kota antobola.
Goshmi,
kota. Nyata, kota, simba, nyata.
Amani ulinda
simba bina toketo
teke chomali kisekeni
keto keto keto
sidansa di
uno uno
iwele
uno uno uno
shake sobanoka pose